neta don walo mado adobe nugu nene ndende daga oneta don walo mado adobe nugu nene ndende daga o mado bona bia zulu mado bona bia zuru na madu keji aka o One a malo one year, on a maka, maka one and brave. Ibe buna woko lonji, when your boss are loving as you born your nitatu. Aimo, baboko lonji,
Iba Jesus,
Imanea, baboko lonji,
Iba Jesus,
Aimo, baboko lonji,
Iba Jesus,
Imanea, baboko lonji,
Iba Jesus, Imanea,
Wanako, Bobby Doku, Webony Chairs, Dugu. A Bobby Bolisa, Bolisa Benigre, never never be Bachuku. A Malay Bajeso, Aburanka Mado, a Bobby Bachuku. Mado Tielogiba, Anakate Guapose, Mane Bachuku, and where of Poseo. Mado Tielogiba. Anakate kwa kusi mane ba chukwa mwero kusi o Aimo iba woko lonji
Iba Jesus ikati o
Iba woko lonji
Iba Jesus ikati
o Ima leo iba woko lonji o
Iba Jesus ikati
o Aimo iba woko lonji
Iba Jesus ikati o
Mese, 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 mese Dalo, 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 dalo Oi! Abu Raka Nyera Nede Yosi Oku Kama Neva Melo Nedeze Dini Nibe Tinye Nolo Pase Moke Nenya Manda Machore Baba Fano Nge Gwane Yalone Kanji seno kamo wele guwe si bedalo Oyani ane bisiano awenye bwagadi yama Eteje nyapweje Oyani ane bisiano awenye bwagadi yama Eteje nyapweje Imali yao iba moko loji
Iba Jesus ikati yo
Imali yao iba moko loji
Iba Jesus ikati
yo Ibe moko loji
Iba Jesus ikati
yo Imali yao iba moko loji
Iba Jesus ikati yo
Ibe bo wachuku emeka Uko lonji wanya bosa lobe Ujive di mbaso Ujive zinezi wanya nitatu Nibibu mwe saba Ukwa niche dozie wanya nitatu Ibe koli nungunye Jeba selobo dodike nanya bobampa Nekda raku wata Ufu na mwebie Mwabosa no mwasele Ifebolo neka Nekoji wenesi anya wetuwe nya nechelo mwa Ngika nechelo Wanne mno obampa obampa nechadu Ife simu keneno Prince Parry Pari ose yande Ose nkende jenara Ishaya bamiyi Ezibwa yibwa jesu dugu Ose nkene jenara Laminda gashi wokie Ose nkene lo yaiji Abubaka Muhammad onyoga dilema Ose nkene retired Aijo polisi Smithi Moshimi Ibe woko lonji nezibwa nyane jado Ndiyo yi kalakano isi mụ kenebe evice marshal smith si na ọ ga-adị evice marshal smith ọ ga-adị onye ebe ọjị zodogo onye mụ ebe m ọkọlọ ji
ịmalị
ahụ ebe m ọkọlọ ji
ịba jizọs ga-adị o
ọbọdịda ike nwanye ojele igbo nwanne m chibuoke nwunye ibekwe bụ ibekwe bụ odumegugbu akụ ọsị nke na-akụ nwata nwalọsi enyi oke nwanya kwa nwoke ọsị nke na-akụ nwata nwalọsi enyi oke nwanya kwa nwoke ikechukwu nwadoba ọnwa na-etile ọrụ odogwu awela n'ịga n'ịga ọnwa na-etile ọrụ odogwu ụra ya ogono awela na-ekele m ọsị nke na-enwe ọnụ igbo chijo nwoke nwanye agụleri otu chijo nwa ọnụ igbo ezi oyi igbo kolonji nwanye agụleri nwoke ọsị nke na-azọ mma akụ ezu mkpa nwoke m ure ntọ elele ga dị akụ ede ezu mkpa ọzọ mụ ọhịa emọnụ akụ ezu mkpa na ịga dị ịdị ya ajọ njọ amechi ekwere ekwu n'ụnụ gwa okposi eke ịga dị klipsi na-eke na-eme oji moto wee mee ọkụ n'onye ji moto mele ụgbọ bọmba ya onwe egwu n'ike onye ndị dakụnụ ibe esemokwu na-egedo wegbu n'ike n'ọnịta onye ndị dakụ odogwu n'ibe esemokwu na-egedo odibo nwokolo nji nwodumegwu gbu agụ n'ụwa anya ojele igbodogbo ibe nwokolo nji onye ọnịta do ezigbo onye ọnịta do mmadụ tielu gị gba anakọta egwu akwụsị ma na ịgba chukwu nwere ọkwụsị ọnịta do nwere mmadụ nụ adịbiri ugwu n'ụlọ ene ndị ndịda anya oyimo ịgbam okolo ji
ịgba jizọs ga
ịmalị ahụ ịgbam okolo ji
ịgba jizọs ga
oyimo ịgbam okolo ji
ịgba jizọs ga
ịmalị ahụ ịgbam okolo ji
ịgba jizọs ga
sese 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 ibe na-alụ oyimo ịgbam okolo ji
ịgba jizọs ga dị ooo.